yande joyni wittani min te sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Habaruji ɓe fulfulde hannde ni no tawa harfilla ko ndarto saria soogeji tumaɓe tewtude jippinde laamu ko duuɓinanɗe sappo e joyi ko ƴaɓɓino enna hannde saria o waɗa haala muɗum fuɗɗama jingoɓe enna fedde muɗum waɗi yewtere dow fillano saria o fuɗɗirni enna kokku lokku wonate département mo toorode leydi Niger région mo Tillabéri heedoyde e keerol e Burkina Faso tawon to hippitere waɗi ñande altinaire ɗe jamma talata o nanan ɗum on ko wat ton gendarme goto maayi goɗɗo ɗo nawnake noonni hannde yewtere men pindir studio kala ngono ndaara filla hono fawar jondu kono laawol ƴowol tanut yatto e nde gendaire kullantereji saɗɗanomaji ko tawa e muɗum e ko hanta e waɗama yaadu yesso kono jayhirte moɗon soumane amadou jangantan habaruji ɗiɗo e fulfulde yerno mbirmi on ni hannde nde enen wonno ko fawar jondu kondam ɗo enan gallude ñame hono fedde himɓe latiɓe jingonoɓe soggeji tumaɗi ka en tefino fa jippina laamu nder leydi men Niger ɗo enan saria ɗon enan du konna maɓɓitama hannde ɗum waddi maɓɓitama ɗum waddi ko jingoɓe enan ndenne yi haalda e hokkoɓe habaruji gam batte himɓe faama ne wonno ha ka o fu wonno yaara sei wiya kettino nana maître Samna Alio laatiɗo goto e maɓɓe ko o haalni Gungu Mouhamad nantani
série A mo nanda e série A ji andaɗi gam illa puɗɗor kiite ɗe waɗiraka no handi gam laabi série A ɗi joɗɗinaɗi dow ko ƴewata filla laabi série A tokkaka pasantoɓe hokkaka hakkeji maɓɓe no hoorejo pasantoɓe haaliri delle handa ɓe jaɓoro no heɗum woni iɗum yehira pasantoɗo fuu jaɓuɗo e kiite ɗe kan ɗum ƴewata ɗum waɗi fedde amin de wurti gam min kolla ko ɗum wala iɗum waɗire no handiri
caggal majum kamɓe jingoɓe ɗo ni ɓe mbi haala ka ɓe jaranka yesso suudu saria mawnu mumɓun ɓatakeji laamorɗe leydi meɗen Niger UNICEF kamwoni fedde leyɗe duniyaru ndarata filla ko darta ko moƴƴinta gurna sukaɓe ɗum du konda ni kamɓe du eley kabaruji ɗi ɓe burtini ndennene kay du ɓe burtini habaruji subaka hannde o e dow filla ko darto golleji koɓe gonɓe gatto ene ñemmintiniɗi nder région ɓo difa ɗum du konda wona e dow filla ko darto kullante radio laatiɗe hono no wawi haalede dow muɗum kam wonno ñaw oolol ko nangoto keeƴe ɓiɓɓe adamaɓe no ɗum tawra himɓe ujunaɗi ɗino e hemre e capannayi e joyon kañum woni ko ñawgu enɗen nangui capantato e jenandu kondam woni ko maayi nder majjum ɗum wonno ko bandimi rahilato soumana hawri waddini en habaru muɗum ummu noyi waɗi e noyi waɗi
lokotoroje difa jinjumi boso maynasorowa gudu mariya e ngurti kan na walla ka ɓuri memugo ɓe ɓen ɓuri memugo kan woni rewɓe jottitiɓe e woɓɓe dow gaɗa dinki kan ɗum nangata ɓe no fedde UNICEF himɓe kawjiɓe filla jam ɓalli jungo nder jungo e himɓe balloɓe kamɓen kolli ko hakkika na walla heere no nder région mo difa ɓe goni ɓe gaɗa bawɗe maɓɓe fuu hano ñawtaki mum e fa ha safariji ɗiɗo gatte nder ɗiyele ɗe no watta ko ɓe durwida e ñawgu ko watta himɓe ujunaji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗo kamɓen keɓi hano ñegeje koɓe gaɗana nder ɓaale maɓɓe gaɗa mum do ñalane ittama ko lamnata nokkuje ɗen bidoji diyan ujunaji capanɗe jeego e jeetati kan lamna gaɗa mum do no waɗa bidoji capanɗe nayi he go'o mbaylowa nder ɓaale himɓe
nanni wontide faar joni projet goɗɗo ɗo gaddo ballaga mum gam batte wadde golle ɗe hoore mum e yaade yesso mbiyeteɗo IDEE kandu konda ni e dow ko darto faware jondu konda dow ballaga hono fa hande himɓe leydi Italie e dow laawol faware jondu konda ni hono hawritere leydi duniyaru mawde hawjinde filla ko darto dilla wamɓe hokki ceede ko watta milliardji ɗiɗi e ujunaji e millioji hembre e capanɗe jeegon gam batte golleji gaɗa e dow filla majjum ɗum dartina région mo ñamey tawa e zender nani ni ko faware jondu konda ni mbiteɗo hono Giuseppe le prêtre laatiɗo kañum won do inde OIM mo leydi men Niger
L'OIM et l'Italie vont mettre
des fedde leyɗe duniyaru hawjinde dillan ɓe leyɗe witende OIM e leydi Italie no hokkan gouvernement e sukaɓe ummatore ɓe Niger ballaga muɗum jawdi har yaadu yesso gaɗol campaniji nder Niger e fuɗɗitigol laabi arzuku ko golle koƴaɗi gam singude hakkunde jande ekkintinol golle juuɗe e campaniji ko sukaɓe ummatore worɓe e rewɓe le Niger fedde OIM no nangani dillanɓe leyɗe projet idem o warana wallita faryadu yeeso arzuku sukaaɓe ummatore. E faande projet o wallitoytanana campani ko sukaaɓe ummatore capanɗe nayo tawanoɗi ɗon ɗi e kesi capanɗe nayi cingoyteɗi. Ekkintiggol sukaaɓe jangoɓe keme tato e capanɗe jeego cembinɗinol andal mum'en doluma
no wantirni hono fawar joni gendarme goto kañum woni ko maayi goɗɗo ko nan nawneke ɗum woni ko waɗi hono caggal nenne ne kay du hippitere wande to enda toyote kokku lokku tawa le département mo torodi heedoyde e kero e Burkina Faso ɗum jakkana e le région enda ni mo Tilaberi ton du konda wonana kiloji hemre chapande jo hakkunu mudde wurtorodi mango ngo enda ɗum waɗi ko fawar joni Ibrahim Djibo kam woni maire mo torodi o andini en no woni ko ɗum waɗiri.
C'est bien vrai, il y a eu une attaque.
Ɗum gonga noon hippitere waɗi dimma on gendarme goto warama goto du nawnama fa wittinama to loktorore ñamey mawde ɗen. Woɗi du e haala ka kalten ka nder amin wala fu bawɗo wiide on no ɗum wardi ton. Komi andini worden jaɓɗe sappo yaade sappo e go'o jemma min keɓi noddole e callali umminɗe min ko wiya gendarme ji koko lokku hippitama dey baa goto woni nawnaka leynimɓe wuro ngo. Ɗum deƴƴinake jon on nimɓe fu no hen e golle himɓe boɓɓe ɓen taynama ngam himɓe fuu e pilaki habaruji goɗi ndenne nimɓe no kaani kokkodira habaru heɓa ɓe keɓe. Miɗo watta dande e ɓiɓɓe leydi Niger yaade ɓe Burkina ngam tom endan do kerol no
o
wonno maire mo no torotone wakkati mo bandimi Adama Dawaci neddimo dow filla ko darto hippitere wanto enno kokku lokku noonni fawade joni e dow filla moƴƴintingol ɗum dukonɗan kulle hono ndesaɗe e dow filla hono famde dukonɗa ni noye jawdi kawtadi dukonɗa wonno gollire. Ɗum waddi ko fa hande ministére hawjinde filla ko darto hono gollal sarusi waɗi battu joɗo kalen pantinere andinol yaade e ɗereji kañum e laabi koƴa dow filla nimore himɓe laatiɓe golloɓe sarusi ɓen endan fu no foti ngam famudeɓe e famude dukonɗa jawdi enda banque mondial du wonno watta jawdi e nder filla majjum fa ɗum heɓe ɗum waɗe fa wooɗa. A bani Abdoul Razak kañum wonno hono kawjiɗo hono sigila oɗo projet nani ko haalni Moussa Hassan Bandini.
Na organisé cet atelier pour réunir les différents
min cigilakinana battu pamtinol ngu ngam hawrude pelle ɗe ɗum ƴewto e faminde ko gollal gaɗol limore golloɓe sarus ko natol neɗɗo no tawa hemum siɗiyama fa woɗi. To fuɗɗirte ɗon dow woni farlokotoroɓe e janguinoɓe saabi kamɓe woni ɗuɗal maɓɓe fuu no golloɓe gomnanti tawdaɓe saɗormaji kewɗi hande. Ligorde min cigilinde mana majjum woni faame golloɓe gomnanti foto noon e jobdiji maɓɓe foti noon. E nder laawol goto ngol min keɓa andude foto goni no golla no umminel maɓɓe waɗirte e fa hande no jobdiji maɓɓe wontiri e hakkeji maɓɓe ɗi ɓe kaani hedde ɗin. Jajirka leydi Niger kam wartani projet ji ɗin saɗorma amma laabi koƴama ko watta tawe campagne koƴeteɗo waɗa golle ɗen no haniri.
Tous les agents de l'état
dow filla fawari joni du konɗa ni hono laawol laamu dow jawdi goltirten hitan 2018 waɗi ɓeydari waɗama dow filla ko darta ceedeje no kuuje kewɗe ɗo dar har filla yohoɓe jahaale e campagne ji yaroɓe yimɓe jahaale. Ɗum wonno ko bandimi rogueto Adramani ye fistoy dow muɗum nani ko firta e fulfulde.
Amadou wowana natol campagne Alisa yaroɓe nimɓe subaka o o wari taƴude tike mo ñamey yaade maradi o tawine ceede tike ɓeydama.
Mi warana fa mi taƴa tike dey mi tawi ɓeydari waɗama komi andana maraɗi jahanmi ndemmum mi yoɓotana ujunaji ɗiɗi joni ɗum yottake fa ujunaji ɗiɗi e kima jeego'o. Ko handi woni fadde ɓeydari din watte no hani himɓe andini ngam mine he maɓɓe golli ditta delle no wooɗi min pantini.
Moussa Alabi horejo o campagne haali ko waɗi ɓeydagol ceede ngol.
Laawol laamu kawjinu e filla jawdi di duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati kan woni ɓeydari waɗani ngam ndemmum itte gala dow tikeji dow tike fuu lasoji ɗiɗi dekana ngaɗa mum komin fuu to kaaruji ɗin bitti ittene ɗon ko jomum yoɓata itte ɗe ko dekana jon en loreji hana jon en loreji hokkete ceede ɗe wattata kena nder kesuwal leydi heɗi mairie. To himɓen ɗon gara woɓɓe no kooƴa woɓɓe no gala no kooƴa.
Waɗoɓe jahaale ɓen paami jon o ɓeydagol ceede ngol.
Nani wontiri caggal lewru ni endan ko fande battu julɗe waɗa sappo e jeetati lewru décembre ko waɗa to enen tawa dum du konna kulle nyiba to enan e ko heewi mudum fu yoppama ne ndari har fille ko darto kokol ko wanna lekol to enan taba dum waddi ko horeb lekol on no ngadno dagal yaade e gomnati leydi Niger
gamada wanga kulochir ko ki
fawarde hande miden domi bolangal bi anongal no watten der lawol fijo tawa sakola ngol bolangal tawa nongal arande gal kangal du gal sankitama dum wadi ko sukabe amini yasi ngol no janga nimbe du to kebi fu no juriran be bitata kona du wakati de min goni miden jangina manende debbo no yidi ya gada sudu sai tawa gorko dom ayi dum wela ba seda miden gattadande e horebe men e nyibe namen lokol amin o do ko yaawi gam der jangirde den warti nokku to labi pottata jemma ila nyaloma wala fu hunde ko wattake don gineji no bambu je ngare ndese don e hala ka kalten ka miden godi selele ruji e gineji goddi bujjati
gonga min gon minen jodi demir on wala gam o fu o sami jon en kekeji no nata no burto der batamare den gam nokkur den fu no labi nokkur den do no yaaji
babban lokolki
nawantiri hono oasis kam wonno hono fedde waddore balla mudum ko watta ko tawi himbe wadabe golde koy mun ya yes har fila ko darta rewbe alarbar 17 leru janvier o wonno ko dum mabbiti do andani golde do en gallu nyemen sem yeket non nan directeur mawdo kawjidu oasis o enda mitra de salam ko hali edo fila mabbitol golde de
concretement on va prospecter des femmes
rewbe wombe na ngada golde de koy mun en na wombe tewta fa wada golla ngal koy mun en lato lumorgal non e ko nandi e mudum ben do min gombe din dara fa min jangina dum min andal dum min bawna dum golle de fa wodam no warta ko taybe pam no be mojjinirto golla mabbe na du konda si jomno wodi hono lumtordum tawe ko lumtorte dum andan no waawi hollude dum yeyna dum fa woda dum wada darja ciagal majjum du himbe gonno wodi warobe do en kay won ko andinta himbe fa woda no neddo jogorto hono gollirde mudum de endan de taama jomu hebo sadorma yaade yeso tayna waawi du konda ni sadorma du konda hebana dum mosola ciagal mun du konda jandeji di jidon di fu wonno wad en non endan do mere jon non warwan jande wonde do watten do yobe tende dum woni jobongol du woni har fille ko darta rew ben enen tayde kebo wi nafaka mun fa wo
les femmes qui sont dans ces activités là
nawantir jokkay lawol tanatu yar gender do filamu garden yewterande fa hande bandimbi tedo Boubacar Mamadou Yaro waddani min pirte fulfulde nannu dum wontiri
Bula la kunde galure zender jeol sobirde departement mo tanuti njundimu no kiloji keme didi e chapande tati e joy. Dupi chapande tati e didi ni kongol futi golude. Ngol bulo ldu ilu dupu junaji didi e tati nangi no bona. Fa wati le hitande witinde de bono ndaji loreji sapo e jetati kwa wadi sariaji. Yerno sarusi kaujido tachol saria onviri. Ngol bulo ldu lady wari mapidum. Bako gaide tawade donde nongono no mape. Ama dupi tati ni joni kutu mwani ni idum beida bonde num.
Tamalati chikimu halaiki.
Mosella on, hetufuwa olore, helore kan funu der torra egoni. Gandilludu dupe gata gere do debangol, lawol gere wala do debangol. Golfugol boni, debangol golfo heore mu atawang golfugol gaite hitasiri. Deni lore wakama himpe nyemei, he himpe tanut atawang katanut kan kampuri hitugo do lore kanyameika.
Wendebekebo atakin shekara guda
rafi kejoran gado labi hunde no ko wodi ko rimanta faryadu yeso ya no warta e arzuku nder region taydu ba muybe wattude loreji mun e kojol nimbe no njara ben loreji kiddi be ngoni e be gollita hebbe du no domboy toro e majjun sanne
anyel kay
lawol gol tokkol maggol awi ando sahara gonda da dilla ganno kujo gon tasiri kan bonniwol gol fugol boni deni lore kan henji himbe min kay jom hano sawru mi fiira jonde mi yahi sayde mi wanama guldan e saburo
mo jintina lawongol no doma fa hande bako du tokko dongol ganna tokkiti munje nawdum o
sawara ministeru be nel mudum gouvernement hoji lawol fa wadi yeynugol hon lumo yidube war golla lawongol fa wada hakuntanoto e gender do dum habaruji me fulfultili assalamu alaikum balata jamwali
dude nyamay ya darle
Kila beri ya hadifa.
Ketine studio kalangu do radio mono.
Studio kalangu ya du lady Niger.